sacuudahan lagu soo oogay Trump ayaa lagu sheegay in ugu yaraan laba jeer uu Trump tusay dokumentiyo sir ah oo ku saabsan howlgallada ciidamada Mareykanka dad aan haysanin ogolaanshaha rasmiga ah ee ay macluumaadkaasi ku ogaan karaan ama clearance-ka loo yaqaano mid ka mid ah dokumentiyadaasi ayaa la sheegay inuu ahaa weerar qorshaysan oo ka dhan ahaa waddan kale oo saraakiil Mareykanka ahi ay diyaariyeen sida lagu sheegay dacwadda 73 eedeymood ee loo soo gudbiyey Trump ayaa la sheegay in 73 qaybood oo ka mid ah ay gaar u yihiin in si bareer ah loo helo xogta difaaca qaranka eedeymaha kale waxay u badan yihiin mu'aamarado is-hortaag sharci iyo hadallo been abuur ama istabamarina marka la isku soo wada duubana eedeymahan ayaa keeni kara in Trump lagu xukumo xabsi sanado ah haddii lagu helo dambiyadaasi waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Trump in uu iska dhigatiray dalabkoodii ahaa inuu ku soo celiyo dokumentiyadii uu ka qaatay aqalka cad ee uu la tagay aqalka uu ku leeyahay gobolka Florida ee koonfurta dalka Mareykanka iyo qaar kale oo la sheegay inuu geeyay meesha uu ku yaallo naadiga golfka ee uu leeyahay ee ku yaalla gobolka waqooyi bari ee dalka Mareykanka ee New Jersey iyo in uu ka codsaday kaaliyayaashiisu inay ku caawiyaan sidii uu qorin lahaa dokumentiyadaasi. Kaaliyaha Trump ayaa la sheegay in sidoo kale uu wajahayo eedeymo ku saabsan kiiska, waxaana lagu soo oogay 6 dacwadood oo loogu haysto inuu Trump ka caawiyay in uu qariyo dokumentiyadaasi. Trump waxa uu qareenadiisa u sheegay in aanu doonaynin in dadku ay ka eegaan sanduuqyada dokumentiyada uu ku kaydsan yihiin gurigiisa Mar-a-Lago ee Florida ku yaalla in aan la sheegin sida lagu sheegay eedeymahan. Eedeyntan ayaa lagu tilmaamay guriga Trump ee Mar-a-Lago inuu yahay naadi bulsho oo dad badan yimaadaan oo mararka qaar marti geliyo 10,000 oo qof oo marti ah intii lagu jiray dokumentiyadaasi halkaasi lagu xareeyay. Garyaqaanka gaarka ah ee Mareykanka Jack Smith oo hogaaminaya dacwad oogayaasha ayaa jimcihii hadal kooban oo uu siiyey warbaahinta waxa uu yiri
laws that protect national defense information are critical to the safety and security of the United States and they must be enforced. Violations of those laws put our country at risk.
Shuruucyada ilaalinaya macluumaadka difaaca qaranka waa kuwo xasaasi ah marka loo eego amniga iyo badbaadada Mareykanka waana in shuruucda la fuliyaa haddii qalad lagu sameeyo shuruucdaasi waxay qaranka gelinaysaa marxalad khatar ah.
Smith waxa uu sheegay in Trump sida qof kasta oo lasoo eedeeyey loo qaadanayo in aanu dembi lahayn ilaa lagu caddaynayo dembiyada loo haysto oo ay maxkamadu xukumayso. Waxa kale oo uu sheegay in dacwadiisa qayb ay ka qaadan doonaan xeerbeegti degan gobolka Florida.